drop. Got my sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the wild bass. Jackie, 200, Susie, wash your fuck. See you made before. After kusani, kumali safi, mui kula fuck. Window sign your fuck. Stuko nazo implant, sabu moja mbili tatu hati fiche fuck. Susie, wash your fuck. See you made before. After kusani, kumali safi, mui kula fuck. Window sign your fuck. Stuko nazo implant, sabu moja mbili tatu hati fiche fuck. Jackie, nazi kula kile tende awa ingoro. Naikula na mbogi na made nkiwa solo. Neza kikulia mta, neza kikulia kwa kolo. Wapenda gima slip, tonyo shiaga makolo. Sikianza kuwa kosini down baka moro. Shai washa kiongwelo, lafuka seti velo. Lil do even ni feel Iron Melo. Izi mangwelo bana jozi na donjo. Msena deki, niko na zoa nifuate. Na kama ni tamu iyo weed spake mate. Niko na page ya weed follow. Mi wasi deliver gima slim ni makolo. Kizi washa fuck, see you made before. After kusani fumali safi mui kula fuck. Indo sign ya fuck. Stuko nazo implant, sabu moja mbili tatu hadi fike fuck. Suzy washa fuck, see you made before. After kusani fumali safi mui kula fuck. Indo sign ya fuck. Stuko nazo implant, sabu moja mbili tatu hadi fike fuck. Mi wa mkaga 3:30 na tulia deka 30. Kisha fika fuck, mujua bado deka mbao. Mukrifa kujitingi yes, kosa girizkwa. Nikisha kiwasha, nifomba. Ini ya javaration na itaki underation. Agriculture tulisome irrigation. After kispliff tunengia meditation. Inafanya wazi toke unakumbuka jam session. Kisi washa for, see you made before. After kusani fumali safi mui kula for. Indo sign ya for, stuko nazo implant. Sabu moja mbili tatu hadi fike for. Kisi washa for, see you made before. After kusani fumali safi mui kula for. Indo sign ya fuck. Stuko nazo implant. Sabu moja mbili tatu hadi fike fuck. Fizi washa fuck. See you made the fuck. Afya kusani kumali safi mui kula fuck. Indo sign ya fuck. Stuko nazo implant. Sabu moja mbili tatu hadi fike fuck. Fizi washa fuck. See you made the fuck. Afya kusani kumali safi mui kula fuck.
From NigeriMix.com.
Stuko nazo implant. Sabu moja mbili tatu hadi fike fuck.